The most feared on this one. 20th niche radio. You know this is. No intro needed.
Ni Afrika fakamatu kuspika wamwine wapwera most feared ya Afrika.
Wati?
Wamwine wafika kikali kuchosa na futi na futi. Moropo ni washoka monga teni ni paprai. Monga teni wakero ni wala sama walai. Monga ni muchosi wakali kufonkola. Mubenso wakali kufonkola. Mpili mpili yepe na watila. Nize last man party lelo na watila. Nafaka fupimu onela cheku wiper. One man commando olo sniper. Mupando wazinya mukila. Ine nankala neka nizimi angutila. Kero wako ona kanifera. Kakonda moche rapa ona sikambela. Kipo mpanyi mpomoe kuri bebiti. No need na check up umu rap nilifiti. Choka pafupi njawa uzamualila. Sinjine wa mailo ukafuse olo mwila. Rap game ninjani ya mwiza. Monga mchichonga kamuamba isha. Mike Pansy neka nipombebo nilimbubuzi. Na gelo wanga nipombapo. Jinja njene ya mwere apo. Alipulizi vale kenele wanzako. Game white ya monga cheni chesi. Nipatiali wachaye futi riesi. Kunipeza ma nipatiali. Ngati nina damiju nishio ni ukali. Ndise tivala sapato stoga palasti. Nika broka misha nishindie lasti. Talenti ona ya nifidinga. Pati marapa nikalikuwa pipinga. Hard on the beat muzipenda mabazi. Ni regime siku tila ini 100 bars. Jine nilengesa mijala zizisa kinga. Kulengesa mayo kuti wakazi cha kinga. Nima wacho safoka na mafristi ya ilesi. Nikonja makoras munga exile. Ulipe license osa tiawa sindile rata. Kaflo ni mashomba keve ni malasa. Ni jumi munga kala esene nalasa. Juma fly tutufuna kunilasa. Ti one for the money, two for the show, three for the fans. Weba konde hardcore na wakora maningi. Munga cheni piu nifuna ni walangize kutini na skill. We fly high niri kumbuyo kwa zuwa. Ndine ni kontrola kuti zero kamvula. Good news na bwera kuwauza. Niri mchele bize ningo browser. Follow me munga ni pa Twitter. Ndise tizi wa flow wa invera muspika. Wakulu ni seven za sama yezi. R.I.P. kwa sarata bema jezi. Regime EFN ikali. Palionze unamvela injie ikali. Wafuna kunigwesa titwara wampia psycho. Nilipeni merengera pona bipo. Ok palipe pona revo yanga. Siku tinizi mvesa kulipe revo yanga. Kuli matodra majunya masinya. Manzeine iza kuyofia nizinya. Uli awine watina. Njipira ghetto wali awene awapina. Beve vama mvela chat kuli basi. Pele ama badwira ama ingata bebanti. Heavy flow ini abunomo. Awete bumu wagai ni homo. Sexual shimufwa ya mupepi. Rap na mufirwa. Answer ni yes.
I told you
I go for the dopest, greatest rapper in the game. Ladies and gentlemen, aka the most
feared
Rabina Mafela. You know how we do, make it do what it don't do. Listen. Hey, 1 2 6 9 2 7 on 9 7
jams.com premier.
Holla.